hot in the com com. I'm a say fuck if I make a king come. I'm a say come in the bum bum. Hey no, hey bubu dem men ya me gongo.
Another good day, alhamdulillah. Kama weba lenziji kuzinskulira. Banji batu dulira, ahe batu kubira. Gabita use homebest name chivira. Katiga wabugu makariro baka ulira. Kaguje kufanga ndibuje. Jikuwe mitima jivatuje. Mwatu zore ya luli na katimuje.
Anaweza kukuweka juu ya game.
Anaweza.
Fata yeye don't follow none of them.
Anaweza.
Bad mind jealous with the whole of them.
Blessed no man cast. Tukula cash on umia mandas. Bad chameleon, bad king Kong.
God bless me and my family. God protect me from the enemy. Bad gonna pull up a bad destiny. No way, light up your light over me. Agara kula ulutambinga nduchusa. Uvo wachuka sifa yu nagena chusa. Unigida mwede leto siwa sumbusa. Omutimo mwe uguka seno uchusa.
Omati jaja yampanda ketusu. Nere zibu zemfu na yenusu. Yampanda ketusu. Gwela woru susu. Echange change tori chukuba pusu. Siri luchoro siri vinodyo. Na ye wendi siwe na badejo. Hambo ni na mukufunjo. Alo wazo kunzore ya wagara jo.
Anaweza kukuweka juu ya game.
Anaweza.
Fata yeye don't follow none of them.
Anaweza.
Bad mind jealous with the whole of them.
Anaweza. Anaweza.
Who ya bless no man cast.
Anaweza.
Tukula cash on umia mandas.
Anaweza.
Bad chameleon, bad king Kong.
Anaweza. Anaweza. Anaweza.
Anaweza.
Anaweza.
Anaweza.
Anaweza. Anaweza.
Champions don't stop when they sasa. Regardless, we move very quick, wasa. Lonely at the top, cut your kumale jasa. Wambosa chiko zenti, ajaye ansa. The sorry plan the kid. Can all the mother waba plan the kid. You ready now, God did. Take a fool, sit that yemba, God forbid.